One blood, one God, one destiny. Chameleon, I want to come for me. Over I
take case.
Unani fenda na mimi silale, silale. Homu bana munti na mimi silale, silale. Iwe utandeka, rukundo jini utandeza. Firimu ya tandika baby, zina wetu libabi.
Nanyo tandeka, rukundo jini utandeza. Firimu ya tandika baby, zina wetu libabi.
Like I go solo, TikTok you see me, then me follow. Uwanga kwa gala, yewe manjige nina. Upano wenina kwa balansi, diplomatic na balansi. 911 call emergency, jono mia, baby vio daviansi. Social studies, biology, the science. Oh, eh, oh, eh. Loving you is a genesis, again, tandike. Unani penda, na mimi silale. Pano muti na mimi silale, silale. Iwe utandeka, rukundo jini utandeza. Firimu ya tandika baby, zina wetu libabi.
Nanyo tandeka, rukundo jini utandeza. Firimu ya tandika baby, zina wetu libabi.
One blow, one God, one destiny.
Atako kabili tataya Kyose gobo kwisi Mpura na hungiwe Yehi wapwate jay Hebi anchebio niwe nikuha And that's why Tinyine woba Naba kuine ninobu sinje My darling, my lover.
Yeah, yeah. Social studies, biology, the science. Oh, yeah.
My darling, my lover.
Yeah, tugende kula kibibuga byuta labangako. Nze chisenge wesigame kako. Temu kwano kwa basinga, za basinga, kwano kwesinda.
Nepasi sama romantic. Baby tell you dramatic. So fantastic. Mbalala tuina nesiga kwera we
yeah.
Ota wera wera we Ninye uweza
yeah. Ile utandeka Fukuno jini utandeza Firimu ya tandika baby Zena wetu nilani
Nanyo tandeka Fukuno jini utandeza Firimu ya tandika baby Zena wetu nilani
This biology, the science. Oh, eh, oh, eh. Loving you is a genesis again. Tandike.